sikitika na Bwana. Nilipotoka na nilipo leo ni kwa nguvu zako Bwana, wala sio kwa ujanja wangu, wala sio kwa nguvu zangu. Kila siku na kwenda na rudi ni Bwana, wala sio kwa ujanja wangu, wala sio kwa nguvu zangu. Kila siku na kwenda na rudi ni Bwana. All things you've done for me, all things you've done for me. Ooh, asante. For all things you've done for me, all things you've done for me. Ooh, asante. Na rejesha shukurani. Asante. Na rejesha, na rejesha shukurani.
You've done for me all the-